It's Killer's Corner music, baby. Dope as cafe. Yeah, you have to know what it is when you hear that shit. You hear that shit.
Sasa zone sembe dona so sete pigo na mitindo zote klifu senta migo migo na kata fimbo kama biti mtoto zigo zigo ilo shundu chula wigo wigo shimi shimi yifala fesha lala gimme let there mama ongeza mala when I cut down go down like a motherfucker and I be paka sona mamlaka your body's boom shakalaka unapenda game boom boom shaka mshaka when your game body na check my channel nime wapa time I fake my channel kushibane zada Kim K na Kanye kwa kilishe zada Kim K na Star Nature machushushu wali sema tumesha break up. And I'm gonna be your bushes. Da paki chosha tende abrusha. Arusha paki rusha tende nyonta. Nyonta. So people show no remorse. Siku baba na mama jina da baba na mwana na holy ghost. Na kwangu umekuwa hit song. Unasikika kila club. Kula buyu sile buyu lupiko. Na shira watu takwa tabu. Na bila tabu na bang na bow. Shinda KO technical. Come on na nyege ni technical. God damn it, I change his tone. Only love but don't lie. As a human being. Usi complicated son. I know the woman thing. So come on na penda boga. Penda na jani. Nyama mlenda tote boga. Pupo tega mezani. Kila kona kwa zimamlaka nae isha kupige msasa sona taka mnae aga vanish mwoyoyo zamba sisi zuna ravish kama ngekubwa bishop nige konga ka parish twende parish nataka tusikuke dunia twende sahara gangwani tuchunguze nubia kiko mbia kwa punguze kubia unanambia kwa minyapa tupunguze kutia punguze kutia. Dope na zulu kila kona kwa zimamlaka nae isha kupige msasa sona taka mnae aga vanish mwoyoyo zamba sisi zuna ravish kama ngekubwa bishop nige konga ka parish nataka tukuke dunia tuke sahara jangwani tuchunguze nubia kiko mbia kwa punguze kubia unanambia kwa minyapa tupunguze kutia. Thank you.